said, what did I change number?
Yes, oh,
mwana wange, encho genda mufumbo naye gojjukiranga nnyo empisa zaffe. Eyo gy'ogenda by'okola by'ebitumbuleyo mwana wange. Okuzonda banze ne kitaawo si kikinala nga mbuuza ekyo mazima maama. Nkusabye okuumanga emirembe ekyabaami kibawa ensimbi kibawa essuubi nti omukyala wa mpisa. Gy'ova olaba ffe tukuza jjubiri naawe nkwagaliza jjubiri. Olwo oluguudo lw'obufumbo luguudo lwa lubeerera manye ekyo mwana wange. Wata fumba bobeza gwe fumba fumba. Budabudomami labirira omukyala gwofunye. Budabudomami budabuda mukyala w'obaba. Budabudomami labirira omukyala gwofunye. Juleye yakakola kola
etame
mutaba nyigo kubafumbira kiruma omukyalo kujula gwe notalya kiruma manya oluganda kulya baba akanyama kasisa linda gwe kulia wachiri ebiririka netaunya eyo gyofumba ye budabuda maka ate tomubuuza gyava ekimuzisa ddembe ly'omuwe waka wano tegeka otuzi twokunaaba lweyakuluntaza switi tomusumbuwa. Wata, bobeza kamere ko mwami. Budabudo mwami, budabudo mwami, labirira omukyala gwofunye. Budabudo mwami, budabuda mukyala w'obaba. Budabudo mwami, labirira omukyala gwofunye. Chimaruma kubuliro teka password musimu yo chiruma baba esimbizo iwa iwe yongoli na mikwano mchio chiruma omusajja kula mchala echo chimanye munange echo chimanye langa nomuwala kula mwami chimanye munange busaidi dishi tebu kuzimba mwana wange
tebu sema ka
busaidi meni tebu kuyamba mwana wange
ozo ulira
nesenga obya kugambye obikola bulungi mwana wange ulira nawe kojja obya kugambye obikola bulungi mwana wange. Samba kadali kati wano samba kadali ebelo bitegedde samba kadali samba oh oh samba kadali samba gomeseyo oh 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 linye nkondo linye nkondo ebelo bitegedde linya 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 chala go fumiera.